Give the music to Kaiman, King Jim Jordan, Kelly Major. I said, give the music, let us grow. Omuwala mulungi omutukavu naye alina akafeso nanyirira omuwala mulungi omutukavu naye alina empisa ennungi mwagala omuwala mulungi omutukavu naye alina akafeso nanyirira yono yekogwe matira yono yekogwe njagala yekogwe kogwe njagala mulaka byose unewanambemo mu mutima gwange niwo ungonzo ngomezi gwange baby honey kuntwye muleka nkutwale Tukenda bazaire bakurolesi Tukende nye ukwanzilo mkika Baby, honey Okimanyire niwe kongoza Tukende nye wenyajule mbazaire Tukende iwe Omuwala mulungi omutu kafuna Yali nempise nuchi mwakala Omuwala mulungi omutu kafuna Yali nakafeso na njirira Omuwala mulungi omutu kafuna Yali nempise nuchi mwakala Omuwala mulungi omutu kafuna Yali nakafeso na njirira
Omuwala mulungi omutu kafuna
Omuwala mulungi omuntu kafuna yali nakafeso nanyirira